kitu kenye nasalinganisha na wewe kwa dunia. We ni malaika kutoka kwa Mungu. Girl, you must be sent from up above. Wewe uko sawa sawa mzazi mama. Kwa gala I'm in your life, just give me the way. I am drowning in your life, just give me the way. Nataka unisaidie na roho yako, nikupe penzi yangu. If love is what to me, kutata wonti kwe ya singida. Mami, if you let me be your lover, lover, I will treat you willow, 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 be your lover, lover. Nataka unisaidie na roho yako, nikupe penzi yangu. Girl, you're like a flower with different colors. Girl, you light up my world. Nisikilize mpenzi.